Esule ye kumi. Muulire ekigambo Mukama kyabagamba mwe ennyumba ya Isirayiri.
Bwati bwayogera Mukama nti,
temuyiganga kkubo lya mawanga, so temweraliikiranga bubonero bwa mu ggulu, kubanga amawanga gaweraliikirira. Kubanga empisa ez'amawanga teziriiko kye zigasa, kubanga wabaawo omu atema omuti mu kibira, omulimu ogw'emikono gy'omukozi n'embazzi. Baguyonja ne ffeeza ne zaabu, bagukomerera n'enninga n'ennyondo, gulemenga okusagaasagana. Bifaanana olukoma oluliko enjola so tebyogera. Tebirema kusitulibwa kubanga tebiyinza kutambula. Temubityanga kubanga tebiyinza kukola bubi so n'okukola obulungi tekuli mu byo. Tewali afaanana ggwe, ayi Mukama, ggwe mukulu n'erinnya ly'okukulu mu buyinza. Ani atandikutidde, ayi Kabaka w'amawanga, kubanga kukugwanira ggwe? Kubanga mu bagezigezi bonna ab'amawanga ne mu kitiibwa kyabwe kyonna eky'abakabaka temuli akufaanana ggwe. Naye bo bonna wamu bali ng'ensolo, basirusiru, okuyigiriza kw'ebifaananyi kisiki busiki. Waliwo ffeeza eyaweesebwa okuba ey'empeweere eyaggibwa e Talusiisi, ne zaabu eyava e Yufazi, omulimu ogwa ffundi n'ogw'emikono gy'omuweesi wa zaabu, kaniiki n'olugoye olw'effulungu okuba ebyambalo byabyo, byonna mulimu gw'abasajja abakabakaba. Naye Mukama ye Katonda yennyini ow'amazima, oyo ye Katonda omulamu era Kabaka ataggwaawo. Ensi ekankana olw'obusungu bwe, so n'amawanga tegayinza kugumiikiriza kunyiiga kwe. Bwe muti bwe mba mbagamba nti, bakatonda abataakola ggulu na nsi, abo balibula mu nsi n'okuva wansi w'eggulu. Yakola ensi olw'obuyinza bwe, yanyweza ebintu byonna olw'amagezi ge, era yabamba eggulu olw'okutegeera kwe. Bw'aleeta eddoboozi lye ne waba oluyoogaano olw'amazzi mu ggulu, era alinnyisa emikka okuva ku nkomerero z'ensi, akolera enkuba enjota era ajja embuyaga mu mawanika ge. Buli muntu afuuse ng'ensolo so talina kumanya, buli muweesi wa zaabu ensonyi zimukwata olw'ekifaananyi kye ekyole, kubanga ekifaananyi kye kisaanuuse bulimba so temuli mukka mu byo. Tebiriiko kye bigasa, mulimu gwa bulimba, biribula mu biro mwe birijjirirwa. Omugabo gwa Yakobo tegufaanana ebyo, kubanga oyo ye mubumbi wa byonna, era Isirayiri kye kika eky'obusika bwe, Mukama w'eggye lye linnya lye. Kuŋŋaanya ebyobuguzi bwo obiggye mu nsi, gw'atuula mu kibuga ekizingizibwa. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, ndivumuula abatuula mu nsi okubaggyamu mu biro bino, era ndibasaasaanya balumibwe. Zinsanze olw'ekiwundu kyange, ekiwundu kyange kinnuma nnyo, naye ne njogera nti, mazima buno bwe buyinike bwange, era kiŋŋwanira okubugumiikiriza. Eweema yange enyagiddwa, n'emiguwa gyange gyonna gikutuse.
Abaana bange banvuddemu,
so tebaliiwo. Tewakyali waakubamba weema yange, newaakubadde ow'okusimba amagigi gange. Kubanga abasumba bafuuse ng'ensolo, so tebabuuzizza Mukama, kyebavudde balema okulaba omukisa, n'embuzi zaabwe zonna zisaasaanye. Eddoboozi ery'ekigambo kye babuulira, laba, lijja n'okusasamala okunene okuva mu nsi ey'obukiiko bwa kkono, okufuula ebibuga bya Yuda amatongo, ekisulo eky'ebibe. Ayi Mukama, manyinga ekkubo ery'omuntu teriri mu ye yennyini, tekiri mu muntu atambula okulungamyanga ebigere bye. Ayi Mukama, ombuulire naye mpola, si lwa busungu bwo oleme okunzikiriza. Fukira ddala ekiruyi kyo kuba amawanga abatakumanyi, ne kubika ebitakoowoola linnya lyo, kubanga balidde Yakobo, weewaawo bamulidde, bamumazeewo, bazisizza ekifo kye mwabeera.